Masalimo 32. Mwai wa munthu amene Mulungu wankhululukira. Salimo la Davide, chilangizo. Wodala munthuyo okhululukidwa tchimo lake, wokwiriridwa choyipa chake. Wodala munthuyu, Yehova samuwerengera mphulupulu zake, ndimo mumzimu mwake mulibe chinyengo. Pamene ndinakhala chete mafupa anga anakalamba, ndikubula kwanga tsiku lonse, chifukwa usana ndi usiku dzanja lanu linandilemera ine. Uwisi wanga unasandulika kuuma kwa malimwe. Ndinavomera choyipa changa kwa inu. Ndipo mphulupulu yanga sindinayibise, ndinati ndidzawululira Yehova machimo anga. Ndipo munakhululukira choyipa chakulakwa kwanga. Chifukwa chake woyera mtima wonse apemphere kwa inu. Pa nthawi yakupeza inu. Indetu pakusefuka, madzi akulu sadzamfikira iye. Inu ndinu mobisalira mwanga, msautso mudzandisunga, mudzandizinga ndi nyimbo za chipulumutso. Ine ndidzakulangiza ndi kuphunzitsa iwe za njira ukayendayo. Ndidzakupangira ndi diso langa la kuyang'ana iwe. Musakhale monga kavalo kapena ngati bulu wopanda zeru, zomangira zawo ndizo chankamwa ndi chapamutu zakuwakokera. Pakuti ukapanda kutero sadza kuyandikiza. Zisoni zambiri zigwera woyipa, koma chifundo chidzamzinga iye wakukhulupira Yehova. Sekelani mwa Yehova ndimo kondwerani inu olungama mtima, ndipo fulani mokondwerani senu owongoka mtima.